ili tambu limetoka Sodoma. Nisha tumege sana koswadu, ili tambu lina nipo vaibu. Nikiwa nalo sitaki ukalibu, mkili iba na wende kwa babu mie. Kwa babu mie. Ilianza kuita toka ikodukani, wife wote yote nani kwa nani. Inapopenda sifa muda wote mapajani, yani picha, filter, unyama unyamani. Where won't you? Wau ni tambu langu. Kodukani, wife, wote, yote nani kwa nani. Inapopenda sifa muda wote mapajani, yani picha, filter, unyama unyamani.
Where won't you?
Wau ni tango langu.
Miliona a.
Machizi tango langu.
Designer Makoni. Makamba Jaya.